Rising against on the beach. Is that to be aka Chocho Zari with my super boy Kijana Rani. Excuse me, just whoever is listening. Is this the way a child is disciplined? Blaming them for everything that is happening. Bila kujali pia how ni mazima mix. You never know, ana eza kuwa top in the league. You never know, ana eza kuwa future king. Tafadhali pole pole, he is just a kid. Siyo kumsanya sanya kama taka ndani ya bin. Pressure kila mara mtoi ni masas na kutin. Lili ni da behave kama normal human being. Ama kili mazi mix kama maze my beat. What? Come on, let's not be. Baba na mama, sister, brother, au dada na kaka. Maisha bora ndiyo wao wanataka. Malezi mema jamani kwao ndiyo shaka. Mweni za kuzige uza tubakacha. This are the lives tu alafu mnakacha. Let's break that stupid disaster. Cause we're fighting now tunani sasa. Digitally as they say life ya sasa. Bila mashaka, tuwejewe hizo rapture kabisa. Kabisa, kabisa.
Ujafa ujaumbika, madhara unia nini? Kama vile ana baba na mama, ndo maana unamcheza sana. Ujafa ujaumbika, madhara unia nini? Kama vile ana baba na mama, ndo maana unamcheza sana.
Aha. Just because they lost both parents, it's not a reason enough to deny them their talents. Watch out, your kid may be next. Yeah, yo. Much respect goes to my people. Team A, Fisher, tuko pamoja. Kijana Mwasa, pamoja kama dawa, au sio? Matoto wa yatima, ni wenzetu, tunawajali. Marine Music Commander, Beach Commander, Super Nuru, Daktari wa Mitambo. Yeah.